unambiwa kili
mi namba Sela Media. Namba Sela Media.
Natambi Sela.
Bange, 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 nilisababisha nikutoroke. Mane, 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 itanirudisha nijue wake. Bange, 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 nilisababisha nikutoroke. Mane, 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 itanirudisha nijue wote.
Nilikula kitu bila kujua madhara, kasababisha nkaenda jera. Ila yote sababu fukala, menikaiba nkafungwa jera. Niliondoka nikaachari duni, unasikali nyumbani wala sabuni. Nivumilie ntatoka vizuni, kwa kila kitu kitakasa. Ugumu wa maisha, ila yote atakuisha.
Bange, 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 ilisababisha nikutoroke. Mane, 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 itanirudisha lijuwe wake. Bange, 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 ilisababisha nikutoroke. Mane, 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 itanirudisha lijuwe wake.
Wanasema ntafutaji nguvu ya tumpaji. Samina saka iri nire nawe. Yepo kuna mahitaji mpenzi unayahitaji. Tuelo fanya minipaga we. Mana kipato changu ngaunga so ajira. Menipata choni tunze mikesho sinadira. Au aiza nifunge nishi maisha kisera. Kando chanzo menipe mpaka kaenda jela.
Bange, 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 ilisababisha nikutoroke. Mane, 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 itanirudisha nijue wake. Bange, 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 ilisababisha nikutoroke. Mane, 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 itanirudisha nijue wake.
Awe menijataiga. Awatoto kimbeni kwa umoja we. Awe Jojo anakusalimia paka Nunda. Hai hapa sauti ya Kirista. Awazi wangwe kwa umoja po. Awe Blaza Bonge. Awe mwanangu Nyegu. Salimie shemu wake.
Nashukuru kwa supporti makodi baba Nurat. Anakusalimia baba yake Naidat. Mwanangu Mbuzi Sela vipi Manzese City. DJ Vinanda na Blaza Smith. Van Diego Igi Saundi. Tami Mukira na mwanangu na Mpanja. Awe Madabali. Ablanti Juma Kodi Blanti.
Ikoma ka supplier, minamba supplier.com.